Exclusive from VoxMac.com.
Nawe kuse kube sekupheleni kwesikhathi. Izinhliziyo zethu zihlangene forever and ever. Ngakhuleka kuNkulunkulu ebusuku nasemini. Ngicela uthando lwangempela lungasoze lwaphela. Kwathi ngikubona muthi wangangazi ukuthi nguwe. Isibusiso sami phupho lami kuwe. Sikurinzile nkari woleha my love.
Forever and a day.
Exclusive from VoxMac.com.